odogwu ụmụụlọ ọgaranya igirigi nne m nọ ya mere ya. Osinachi ọ ga adị mma afọ ụlọ ọmụma na akwa ebele m ga na-akwali Chukwu mama mụlụ ya nalị mụọ ijebe 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 ije dị mma na nwa gị bịala ụwa bụgodo na nwa bịala ụwa ebute gị ike lebele nwa n'ọgụlụ akwụkwọ na goro praịmarị wee gụsịa ruo sekọndịrị wee sobe nni tobe mama anya wee lebe nni a na-ele nni mama bụ utu a na-ele nni a na-eme mbuyeli ebele nwa sobe mami wee lebe nni ibugo kenu si adị emesịrị mama anya na iwe nwụli mgbe mama anya na iji nwụọ alili ebele nwa na-akwali Chukwu olise kedu ka anyị ga-eme ọ bụrụ nwa ogbenye egbu n'ihe egbu echi dị ime onye m ibe echi ga-abụọ ebele nwa wee jebe bọyị ebe a na-ele tize ọ gbalịbọ ya bụ ọtụtụ arọ wee bido nke ya wee mepe shọpụ a na-akpọ enjoyment continue electrical shop ebe abụ gọnazọ nwe ebe abụ gọnazọ nwe akala onye ji bi ụwa na omela mbicha akala nwa ji bi ụwa na omela mbicha ebe nụmana kama oge ka oge egbulile ibe Chukwu deli na odegonya ibe Chukwu deli na odegonya ebe nụmana na ọdacha ke ego na-efe efe
odogwu echi ego na-efe efe odogwu echi ọnwa oyibo adreesị ndị ọkpa ala odogwu echi ọnwa ka ọ dọrọ
ego na ịna-efe
Ifeanyi kwere nyoma abụọ
ịna-efe
ịna-efe efe ego na-efe efe odogwu echi ọnwa oyibo adreesị ndị ọkpa ala odogwu echi ọnwa ka ọ dọrọ
o wee lụsịa n'oge ụbọchị ndị mmụọ ozi wee kpọnya chi na-emeli m ụlọ abaghị ijebe obodo oyibo ebele nwa wee bụrụ abanya wee jebe obodo tọki bili n'Istanbul ebe n'ike ọ na-azọ onwe ya abụbụ ụwa wee karịa anya lụ abụbụ ụwa wee karịa anya lụ ije nwoke dị ogbuo wee jere Cyprus elu ebe abụ wee bido akwụkwọ ya mere diploma na business management and administration na Cyprus ebe ọ na-azọ onwe ya ije nwoke dị n'ukwu mana ebe onye nọ na datatụ ụlọ ọnwa ebu na ji eji chụọ aja ebe enumanụ n'oge bụ na ọnwa egbu na nwa bịala ụwa ka obili eme enumana na ọgaba odogwu ebele nwa wee gụsị akwụkwọ wee ya nata Naịjirịa maka na ibe ọbụlụ n'ụzọ na tọkerike ije nwoke na ọdị ogbuo gbaji ha nata Naịjirịa ọtụtụ ndị mmadụ wee mụrụ amụ ọtụtụ ndị mmadụ wee sụrụ imi onye mụ echi onye mụ ibe echi ga-abụlili agbalili ebele nwa na-akwa tupu Olise gbatalụ m ọsọ enyemaka abamụbụ chi na-emeli meli m ebele si n'abamụ gọzie mụọ maka na-abụ onye na-edunye
Adoration, do a pala,
Company, Kulu Company. Yakani di malodo. Nyabusi yo. Enjoyment continues and sons limited. Nyabuku CEO. Harrison Hotel and Suits na port. Nyabu CEO. Harrison Rosary Apartments Limited. Harrison Real Estate na South. Harrison Real Estate in Nigeria. Harrison Oil and Gas. Harrison Logistics. South to Lina, company melancholy. You go ye melancholy. You belong where baggage is a lissy. You belong where baggage go camille. Nini lezora la odogu. I need to learn your way. Obatozu or anine. Oji mote mogona nyekene. Nyasi mokene lenye wania. Ovu wena nyobolo na nyao Chipchiko zili waka de mao Yake sent Yezi wena negadio Noga dele yema Yasi muke nene kumami yao Grandmother nyao Lolo Beatrice Mwekeo Mama o Noya dele yema Abomo love mo ni meke, mama libi ve, e gadi go. Ofu ma,
batu mo pali no ma bu. Ofu ma di malobu na mali, gego ne pepe udo wechi go mo yuko adorasi do apala, udo wechi go ni kado,
udo wechi go ni kado.
Batu mo pali no ma bu.
Gego ni nefe, ofu
ma di malobu na mali, gego ne pepe udo wechi go mo yuko adorasi do apala.
Oye moye moye no namba Yaka bole eze boye Eze boye de manu wa Enola Haji vambasado Chuku moye menu Eji mudon de nukuku Eze boye muna Eze mudon de nukuku Ozombu Ike na togo bandi loyale Ike na togo bandi loyale Nzeku Mabali mgada bolu chinyeri Enu kukunu mundi dike Mabali mgada bolu chinyeri Iba wongada wibolu chinyeri Yebele chuku ni vitani Ikwe ni vitani CEO Prince Jules Construction Company Nigeria Limited CEO Prince Jules Oil and Gas Nigeria Limited Nyabuku CEO The Bedford Lodge Na South Africa Wanyego mwabalenga dodogu Mabalenga dabolu chinevi Otutu kulabu kono nimia Makanone mivedema Nasimu kenelinya Chief Austin Falo Kafo Odeni bonenu buku Odeni bonenu buku Nenu buku numuri kisedya Odeni bonenu Nyabu CEO Ovalo Group International Limited Odeni bonenu bonenu
Odeni bonenu bonenu
Kenele muchi muche nao Onye mechio Liga di CEO Yuma chio yelanda Odogwu nozi temo na bende o Na bia se kisi e de o De bo shani no nyego Onyo mano ya dele yema Ogalanya Onye nye chuku mwabunike Yabu si o Sharp wheel house onyo ma Lottery otos onye ego Odogwu nwane do na
gani ma Ibona kwande kwa
Ezo mbaka na ya dogo na Wale mungo suche na o
Ibona kwande kwa
Ezo mbaka na ya dele ima Yoksha grow Ogu mwa kagomu
Ibona kwande kwa
Ogu mwa kama didi No mota no muu na ngoba na o
Ibona kwande kwa
Imo se kukise jo Nyabu CEO Kairenia suit, rosary apartment Kairenia travel and cars Unyego, doya dele yemba Uvumwa kamadili, ogalanya Chibshibu nobi, akuluno Ikedulu ni mwoste Omba tozu
Yanga niwe, ibona kwende kande
Uvumwe dikedulu nyoma CEO, Obeko Alessio Proba
Ibona kwande kande
International CEO, Obeko Riefe
Ibona kwande kande
Onye nekwego nipike CEO, Obeko Ayilangas
Ibona kwande kande
Ogalanya gidibam, gidibam Akuluno ndibwa nime Gidiligi Ichie sa chas okolo Yenyi disa kondo na nima Yenyi disa kondo na nima Ibo nyenye abata enyi
Ibo na kwande kande
Woke mwadi niko kanose Nabu CEO Jure export Nigeria limited Master sport Nigeria limited Ichi endi wabalabani Nani mokisi jo Mande no ya dele yemba Akanele mwokwe jeme sport Icho lilu fude bana babon Icho bodogu Icho bogala nyangada Jurex Sport Nigeria limited Onyo mano ya dele yemba Anyabole bababa Antonio Kongwa Udeni bonanamu Udeni bobon wakama Udeni bo Executive Director Nanami Group
Ibona kwande kande
Na South Africa Udeni bondi bonanamu
Ibona kwande kande
No yandelo nungu Oyemo abativade Abativade na mwafo
Ibona kwande kande
Wanyikadi manoso Onyele nguba na ruza mbebe nyoma
Ibona kwande kande
Mande no ya dele yema Chekube ondogo Ndi Emmanuel
Ibona kwande kande
Akukwasele kwasele 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 Akukwasele kwasele kwasele Nankano Nkano na teze Nenugu state onyego Ogalanya Nyabu CEO Aqua Electronics And Real Estate Onye nekwego Pande muna ya delo nomba Ndiyo mana ya delo nomba Nenu fuma
Kwasu kukwa
le duma Wego nefasa
Kwasu mwajimba lobo na male
Alusye goti kwa nime
Odogwe chidongo
Odogwe mgo bala
Odogwu kwatu kwa le duma Kofu mwe ti malofu na mali Geto ne fefe Odogwu chidongo